Kei aku hui atu rā e puta noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei i te reo i rangi o Wātea me ngā pūrongo o te haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi ko te kaupapa here hō a te ropu toranga pū Māori mo te kōwhiringa pōti o te motu, ara he kaupapa here e hāngai pūana ki ngā tamariki whakarairai. Hurira wā ke ki tō tātou mini te whakawhanake Māori ara kia Willie Jackson me tana whakautu ki te pātai, ai rā nei he rautaki pai, te rautaki a Nanaia Mahuta Mā ke heke i hōrātau ara i te rārangi pōti a reipa ki riro mā te Wikitoria i te tūru e uru anō ai ki te whare pāremata. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko ngā tamariki whakarairai kei ngā whare o te kāwanatanga e noho ana te iho matua o te kaupapa here hō a te ropu toranga pū Māori. No ngā rā tatanei o tira, no te rā inanahi me ki i puta mai ai tā rātou kaupapa here hō, e whai ana kia mutu te noho a enei tamariki whakarairai nei ki raro i te maru o te kāwanatanga. O tira kia tū he momo manatū hō, e mahi nui ana ki te whakahoki i enei tamariki whakarairai o te iwi Māori, ki o rātou kāinga, ki o rātou whānau, o tira, o rātou hapuri, o rātou hapū, tai atura ki o rātou iwi. E whakapono ana te ropu toranga pū Māori, koe nei te ara haiwhai, e o rā nō ai te ao o enei tamariki whakarairai. Ko makere mai a Nanaia Mahuta i te rārangi ingoa a reipa, ai rānei he rautaki pai tēnei nāna, he hapa rānei. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o tētahi o ana hoa i roto i te kāwanatanga o reipa, rā ki ngā whakaaro o Willie Jackson, minita whakawhanake Māori.
Mihi ana kia Nanaia, Scotty, nāna i whakatau rautaki kia eke ngā wahine, you know, pēnei Willow Rao ko Joe ki te rārangi ingoa. So mihi ana kia ia, ne, tēnō mōhio ia te kaupapa ai, o tō rangapū e rawe tana mahi, mihi ana ki taku tuahine Nanaia. Scotty, tono anō a Kushla, tangaire, Rao ko Soraya Mason, kia kaua e uru ki te rārangi ingoa, e hehe ana rāua ko te tūru anake, ne? He ua ua ai mō te pāti Māori e hoa, so rāua e mihi ana kia Kushla me Soraya i tēnei wā.
Hei te mutunga o te wiki nei, ka wehe tētahi tira i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau ki Hingapoa, ko Pauroto Ngārapō tētahi o te tira nei, ko ia hoki tētahi ko whakatā kutatia e te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. Ko te pūtake o tēnei haerenga o tēnei hī koitanga a te ropū nei ara ko te hauora hine ngaro, kia tahuri ake tātou kia Pauroto Ngārapō.
I te mutunga iho o te anirotanga mai iāhau i taku tohu kairangi no tēnei whare wānanga nei, ka tono mai rātou ki au, kia kuhu atu ahau ki roto i tēnei te tira nei e kawe atu nei i ngā huatanga e pāna ki te hauora ki roto i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau nei. Kai atu ahau. Nā te mea, ko tā rātou e kimi nei, ko te taha Māori ke mō te hine ngaro hauora.
Kei te ngā kaunui a tātou tamariki ki ngā mahi pūtai ao, koe rā te kaupapa o te whakataetai te tūkohu ngā whā i whakahaere hia i roto o Rotorua i ko tatāke nei, nā te tarihiti o ngā roto o Te Aroa tēnei whakataetai i whakatū, anei rā te kai whakahaere a William Anaru.
Anui te pai o te tūkohu ngā whā, ara tō mātou kaupapa pūtai ao ki Rotorua ara ki Te Aroa nei. Engari he ua ua te mahi o ngā kai whakakawa. Nā te me he nui tonu te mātauranga o ngā tamariki. Arā ko te au aha ko ngā whakaaro kai tāwhiti.
Nō re re tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
E kore ware ware I a tātou, a te pai, a te kounga o te kapa o pango I roto I tā rātou, hau patu patu I te kapa ahi tereiria I ngarangi whakatānei, ka tuki anō e nei kape e rua a te rā horoi, aneira a tametarangi mā ngai hākinekina.
Ki hei au I pakapono ka pērā rau a te āhu o te kapa nei, hakoa ngā tohe a Eddie Jones e ki ana, tatari e piki haere ana te mana o te kapa nei. Nā, ko ki te ai nai nei ngā tukinga e toru. Hai marika, ka pehera nei ina puta mai ki o te poti a te wiki e te heke mai nei.
Koe ranga hā, kini kina o te wā, kia ora tātou katoa.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.